ngizohlala nawe ngizophila nawe ngicela ungangiphoqi sithandwa sami ngizohlala nawe ngizophila nawe ngicela ungangiphoqi sithandwa sami
sithandwa sami Sweetie my baby, sithandwa sami, love you warm. Kade ngizula umhlaba wonke ngifuna wena sithandwa sami ukuthi uhlale eduze kwami, wena ube ngowami. Bambe isandla sami sithandwa sami uhlale nami. Ngikhumbula ngisahlangana nawe mntwana omuhlekazi. Ngakubona ngagcwala intokozo kwagijima igazi. Angabazi umdali nguye ongiphele ntokazi. Ngithe mangiqala ukuhlangana nayo ngayifila ngaphakathi. Sithandwa sami uza kimi uzoploma nenkunzira. Ngizokwenzela konke mntwana wozungena embusweni endumisweni noma kunini. Ngizokushayela emchakeni esikhwameni ngihlale ngiphethe isikhwama segolide baby wosa kimi ngisimisele ukuhlala nawe nothing will happen cause nothing is standing on my way be with me I'll be with you sinawe sihlalisane pili zoba mnandi sinawe sibambisane
ngizohlala nawe ngizophila nawe ngicela ungangiphoqi sithandwa sami ngizohlala nawe Ngizophila nawe ngicela ungangiphoqi sithandwa sami
Ngizohlala nawe sithandwa sami noma sekunjani Ngizohlala nawe sekunzima noma sekumnandi Awusoze wazibuza ukuthi mawukhala uzokhala kubani Ngizohlala ngihleze eduze kwakho baby hlala nami Bambe isandla sami hlala nami baby sithandwa sami Empilweni sizonqoba baby khohlwa ngabangani Usazosiphazamisa mina naye ngeke singabambani Manje ngikhona lapho khona sithandwa sami ungasakhali I'm your shoulder to cry on I am here for you come on Khohlwa ngabo konke sekudlulile bheka nawe uyakhona Masabheka ukuthi bathina Abantu vele banomona basuke ngabe siyakholwa ekugcineni bese isola baby wosa game wozuzoploma nechama woza kulo mrepo phethe inhliziyo zokuthanda ubani othabo mrepa banayo indawo yokuhlala baby wosa game please ngicela uye kukhala
baby everywhere we go ngizohlala nawe sithandwa sami It doesn't matter what the people say Uzohlala wena ungowami Oh my baby everywhere we go Ngizohlala nawe sithandwa sami It doesn't matter what the people say Uzohlala wena ungowami
Yeah This song goes out to you girl Sithandwa sami You know Ngiyakuthanda Yeah